Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Umejaliwa roho ya upole, oh mama.
DJ Carlos in the mix.
Nacho kwamba mi uniridhie, oh mama. Japo maisha sege nemnege, twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, wegandama. Basi chonde chonde aishore, hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke, na tukidondoka Mola tuokote. Uniombe, uniombe, nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe. Wangu toka zama wapeke.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama.
It's DJ Carlos.
Unanipa utulivu wa moyo, wala roho yako hainanga choyo. Kukuwacha ndanzaje, pendo kama lako ndapataje. Girl, I wanna have you by my side. You're the one who ringing in my mind. Ukinitoke takuwaje, bila wewe ntafanyaje. Oh my dear, naleta vibajia utafurahia. Najua umenimisi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike tama.
Wala waridi, na waya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi, wendo tunda mindo sidi. Mina kupenda sana, tusiachane mana.
Nifumilie mama, tarudi home. Nazisaka
tunjo. You are the only one,
the only one for me.
Oh mama,
oh, 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 oh.
Kupandisha nikuonyeshe nyumbani.
DJ Carlos in the mix.
Niwaite mjomba na anti sababu aliaga mami.
I love you baby.
Maybe ungekuwa fulani, maybe ungekuwa romantic.
Maybe our love would be like Juliet na Romeo.
Ungekuwa na vipesa, vipesa tuto shake. Umaskini ndio tatizo baby.
Maybe it's true, maybe I'm dreaming. Maybe I'm the one you're losing. Maybe someday I'll be the one you're choosing.
Ooh. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. When you say young.
Nipe mapenzi ya kweli wendo agenda. Nipe what you got.
The champion boy.
Check your calendar. I love you every day. You're my bookkeeper. Mina kuyanza papa eh.
Baby one day I'll be the right one. Make it right for you. Baby one day I'll be the right one. Make it right for you.
DJ Carlos in the mix.
Baby one day be the right one, make it right for you. Baby one day, baby one day, oh.
size yako wazuri umezaliwa kwako naridhia unakaa ufahamu passion ngozi yako laini tena nyororo kama ya mtoto mashallah nini kama kweli umeumbwa kwa udongo
elewa tamani mapenzi langu ni wewe laiti tu ungelijua nafasi yako ungetulia
uko liko siko mpenzi aya umeni uko vibaya mpenzi aya uko liko siko mpenzi aya umeni uko vibaya mpenzi aya.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos the champion boy.
I just go crazy when I miss you. I'm sorry baby, I never meant to diss you. The way you fine looking like a bag of money. Kwacha siwezi hata kwa utani. I got money in the bank, you can run it up. You can go shop with Spaza, you can club tonight. Tell me, why you mad, you acting funny now? I gotta get that dough, you know you like to roll. So do you wanna cuddle or should I go hustle? Stick you with a bag, we could find our own vessel. Gotta get that shit, you know nigga gotta roll. Girl, you're making it hard to play this role. I know you wanna spend time, but we gotta keep that job. You know we have a baby coming, we gotta get it right. I don't wanna fight about it, we spoke about it. Yeah, I know it's hard, but what can I do about it?
Uko liko siko mpenzi. Aya, umeni uko vibaya mpenzi. Aya, uko liko siko mpenzi.
Come on, I'm no cut to feel
it. It's DJ Carlos.
Kira kira goche tu kitu toche, yeah. Bora niko na wewe ni meridia. Oh, no for your love, nita pika na. You got me going crazy over love. Nita pegara nini uwe wan. Tell me what's your favorite color. Nitapeana nini uwe wangu. Uwe wangu. Uwe baby dance alone. Alone to a favorite song. Uwe baby dance alone. Alone to a favorite song. Uwe baby dance alone. Alone to a favorite song. Galibia dance alone. Alone to a favorite song. Uwe baby
champion boy.
Tulio mbatu wewa kwili. We ongeza miya silimia. Benzi mungu kanitumukia. Anakifesi boti na tabia. Go on, follow, go on. Go on, follow, go on. We go on, follow, go on. Go on, follow. Go on, for your life, nita pika na. You got me going crazy over love. Nita peyara nini uwe wa. Tell me what's your favorite color. Nitapeana nini uwe wangu. Uwe wangu. Uwe baby dance alone. Alone to a favorite song. Uwe baby dance alone. Alone to a favorite song. Uwe baby dance alone. Alone to a favorite song. Uwe baby dance alone. Alone to a favorite song.
Navoridhika nikikona. Napokona damu wa moyo kama maradhi minapona. Nikikona umekuchagua moyo. Maneno yangu liamini. Kukuenda popote uliridhia sawa. Ukusikizanga wahuni. Ukawacha wote ukaniona sawa. Baby let me love you.
Love you.
I cannot do without you. Ilipete shara I love you.
Love you.
Wena jina langu.
DJ Carlos in the mix.
Ushani teka teka moyo wangu.
Babe, babe, babe.
Na nifuraha wewe kuwa wangu.
Babe,
baby,
babe, babe.
Ushani teka teka moyo wangu.
Babe, babe, babe.
Freeman, DJ Carlos, the champion boy.
Mimi na we tunajua na kile tunacho ndani. So baby come and give me your love. Mimi nishakuweka moyoni. Wazazi wangu wako waone nikikuchukua. Kinijia wakupambie kwa maua. Machozi ya furaha light ungejua. Tukate keki leo twajishaua. Baby let me love you. Cannot be without you. Baby baby shine love you baby. When I jina langu
DJ Carlos on the mix.
Ushaniteka teka moyo wangu.
Mapenzi matamu bana. Sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana.
The champion boy.
Tupendane nikupe wana. Kina safari na Lola wakuite na wewe baba.
DJ Carlos in the mix.
Ni vingi tumepitia. Matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki. Nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, you are my beautiful thing. Penzi lako mimi nimeloa. Na kukunda my baby. Ooh, yeah.
Love forever my baby, ah. Tofauti zetu tuziweke kando. Ukinywa chata daddy, ah. Baby, yo, yo. Milima na mabonde, ah. Nimepanda nikashuka. Bado minarudi kwako, ah. Minarudi kwako, baby.
Jamani kupendwa raha,
kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Ehi, oh.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Ni mapenzi ni tamu mama. Unanipenda aje? Uwezo tokoto tama. Hata nikose aje? Oh yeah. Si baby umeshinda wote. Utani wacho tani sote. Sita kulinganisha na ye yote, yote.
Baby you beautiful. One in a million. Wonderful. You're tough like a lion.
I can't do without you.
Kamu medi pa majuju.
Nende omni kutekenye. Siya tu pekeje. Nama adui.
Makule mateke.
Nende omni kutekenye. Siya tu pekeje. Nama adui.
Makule mateke.
Asa jodi kupe udilo. Udilo. Love, mapenzi ya geto indio udilo. Udilo, udilo.
Njoni kupe udilo, udilo, udilo. Njoni kupe kupe udilo, udilo, udilo.
It's DJ Carlos.
Njoni kupe love ya kigeto yuto. Tutambe ya tasaltito tule matumbo.
Nitaishi na weniwe grandfather. Niche na we niwe people.
The champion boy.
Umevusonga jegalu na ni mada. Niruhusu to your kingdom.
My love, simi niko na tatu. Kwa mwili wangu meandikwa baby I love you. My love, kamejika bila vudu. Basi njo kumbata nipige busu.
Supu, unanichanga nisharo. Na nine pokubusu. Unanichanga msha moyo.
Kanderom ni kutekenye, siya tupekeje. Nama adui,
makule mateke.
Kanderom ni kutekenye, siya tupekeje. Nama adui,
makule mateke.
Asanto ni kupe udilo, udilo. Udilo, mapenzi ya geto indio udilo. Udilo, udilo.
Njoni kupe udilo, udilo.
Unanipenda kweli, una vigezo kwangu haujafeli. Na moyo unanifosi kweli, nikiwaza kwetu ndo haibu. Mana baby we wa chipsi mayai, na kule kwetu hakuna. Na napopenda gorofa, kule kwetu hakuna nyumba za makuti. Nikijijini ndani ndani, maji kupata yenye wendoshi. Na ufu kama utenda nami, amo tanyacha kwa shi.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Yani kila paki kucha ndo shida zinaongeze. Baby utaeza na kweli, najaribu kila siku usije ukatese. Baby utaeza na kweli, yani kila paki kucha ndo shida zinaongeze. Baby utaeza na kweli, najaribu kila siku usije ukatese. Baby utaeza na kweli. Thank you Papa God, leo nimeiona siku. Najua kila mtu ana mapungufu, na hatukosi maishu. Mwenzako sijapenda kwa hivi, ndo maana hata songai. Kependa tuishi wote wawili, tatizo sina pake. Kwanza wakishua, kisema takutema ndo naogo. Mtatua picho kifua, kula mapimba kwetu ndo tongos. Nikijaribu niende mbali, moyo na nsukuma. Hivyo tapenda yangu hali, ugali kwa sukuma. Nikijijini ndani ndani, maji kupata yenye uendoshi. Na ufu kama utenda nami, amo tanyacha kwa shi.
Kando yako, inafuraha na mandi. Mapenzi ya hezati, na inipasi ya wayona. Indani juu, kifu cha mende chali. Party to party, Monday to Monday.
DJ Carlos in the mix.
Indani juu, party to party, Monday to Monday. Oh baby, tell me like it's my birthday.
The champion boy.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Vicky Bandes.
Hello, wewe, wewe, wewe wangu wa moyo. Ulivyojaza nipo moyoni, hakika wengine sioni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivyojaza nipo moyoni, hakika wengine sio. Wewe zawadi, wewe wa thamani. Kanipa Maulana, oh Maulana. Wewe zawadi, wewe wa thamani. Kanipa Maulana, oh Maulana. Body to body, body to body. And I need you, body to body. Monday to Monday, I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
They are for you now. Oh, yangu meipeleka juu. Na wate mi wachu wanga lama for you. Say the more for you. Yeah, you're perfect, my girl. And I only need your love.
DJ Carlos in the mix.
If gonna turn your set to, baby, you can chew it quite to you.
And you're my energy. And for you, I will sing this melody. Say, and you know you're my remedy. If you need somebody to love, girl, you're my energy. And for you, I will sing these melodies. Yeah, yeah, you're my remedy. Call on me if you need some love.
Yeah, if you want my love, if you want my love, no, no, sit the man, no, sit the man, no, no. If you want my love, if you want my love, no, no, sit the man, girl, no, sit the man, no. If you want my love, sit the man, no, no. If you want my love, sit the man, no, no. If you want my love, sit the man, no, no.
kama bahari nasama. Acha yanipige, nimesha kwa mapenzi la huyu mvulana. Sijui nifanyeje, unanishangaza tamu sweet mina kolea, unaniliwaza jinsi mambo navonipea, na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia nikiikosa nitalia.
It's DJ Carlos.
Oh baby tena
nataka kidogo.
Shingo mindo basi tiyo mikogo showbiz unaongea. Tukutane kati kwenye party, mini wataveta so ambea. Kama upepo pepea nakupana moyo mama tambana. Mini shaku zoea staki mtu wakikungole. Call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby.
DJ Carlos in the mix.
Manono na nyote kuinanga. Nipende mi wako do pacha. Kwenye penzi lako mindisha.
Call me baby, call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby.
Umesha penda moyo wako sipandu kikamwe. Sitaki penzi la uchoyo, haki kifo mimi na we. Wako nimekwa masipigi break. Jo tucheze kwa piti ya Alexi. It's a wedding day, tukate keki yeah. Uwimbo ni wawapenda nao. Washa redio muangalie, kisha mwimbie. If you got somebody yeah, tell them you love them. If you love somebody yeah, tell them you need them. Call me baby, Sherry, I like you baby, my sweetie baby. Call me baby,
Dika.
Call me Sherry,
Dika.
I like you baby,
Dika.
My sweetie baby.
The champion boy.
Ngozi yake livyo laini, pozi lake nalo thamini. Uwa kajitobo wa kipini, ushua huyu mtoto wa mujini. Nikazuri kasupa kinege, jicho lake la nipaka dege. Alafu kana misuka ya gege, natamani kanipe ni mege. Naka navyo dondoka, kamejaza bezi Twitter, bezi Twitter. Naka na shokoka, nikikauna kakipita. Aki sister, aki cheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na boy tawanya, nikipiga miluzi anankaya. Kila anadeka, eh, ah. Nikimwita anadeka, eh, ah. Akipita anadeka, eh, ah. Eti anadeka, eh, ah, ah.
Anadika, dika, dika,
dika. Anadika, dika, dika.
Anadika, dika, dika.
It's DJ Carlos.
Nyoka ya shaba ushaitibua. Hebu sasambua, mama pekechua. Kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijeli geti kali, mbwa kali. Kama noma iwe noma. Jehusi melani, chokoleti. Nikorada ya kenoma. Nikazuri kasupa kinege. Jicho lake la nipaka dege. Alafu kana mizuka ya genge. Natamani kanipe ni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na boitawanya, nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na boitawanya, nikipiga miluzi anankanya. Kila anadeka, yeah, ah. Nikimwita anadeka, yeah, ah.
akipita anadeka.
DJ Carlos in the mix.
Vipu singo, amo shawaiwa. Mendo na mitindo, kama Rosy Hartington. Shavuni hizo dimples, azijani acha salama. Mama, ulivyo simple, aujapaka ta mascara.
Sinasema kivesi anata pimpo. Defu yake shingo, kiuno kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful, mama. Minongo tujua, ane bere tuona, ane uwe na tufa, ane uwe na tupenda, ane. Cause you're beautiful, mama. Minongo tujua, ane bere tuona, ane uwe na tufa, ane uwe na tupenda, ane.
I guess I'm in love,
I'm in love.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Vicky Bandes.
Napenda karoti, ulivo wa moto umenipigia shoti. Twende tukacheze bango, mama I text you to tango. Niko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja nukta mwakaranga. Kono uno yake ya kanda, penzi ya tanga. Ngozi nyororo mtoto wa kidosi. Biga picture insta ni kuposti. Simiti imeka ukaroboti.
Matifongo zaki mambo ni jieneze kiwaza.
Mocheza kayamba. Yunonya na shanga. Anajua kama danga. Kariroga kwa muganga.
DJ Carlos in the mix.
Embe dodo, yamani langu embe dodo. Embe dodo, yamani langu embe dodo.
Kolo, kolo la kolo.
You said you're mine, boy, and I don't like it.
una dem, una perepe, una dani minta mpase kete.
Chia. Leo tunapiga show, yani paka poko riko, tiko pale mukiwika Kenya no, na pila bado iko, iko. Leo tunapiga show, yani paka poko riko, tiko pale mukiwika Kenya no, na pila bado iko, iko. Na sijidai, upendo mina sambasa, wote wamai, wakaka zina wadadas, wanafurai.
DJ Carlos in the mix.
Champion boy.
Let's get together and feel alright. Let's get together and feel alright. Siji dai, upendo mina sambasa. Wote wa mine, wakakazi na wadadas. Wanafurai, ngoma zangu zina wabamba.
Mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo. umesafisha na tena wewe sokotika, heshima unayonaridhisha na tena wewe ndo malaika.
Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine.
DJ Carlos in the mix.
Menoga mama, sitoki mwingine, mimi na wewe. Uko mapenzi menoga, 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 menoga mama. Siendi kwingine, ni kwako wewe. Te amo, oh te amo.
Have some fun.
twa twa twa. Hata maneno nang'ata, aki kama ulivo wako, tushino takungea. Mungu fundi wana kama utapendeza tanti suga shuruma. Umeni piga KO, knockout. Iyo make up KO, knockout. Umeni piga KO, knockout. Knockout. Nyele KO, knockout.
Do a shot of tush, tuck, tick, tuck. Umeni tush, tuck, tick, my seat, tuck, shake it, tush, tuck, tick, tuck. Umeni tush, tuck, my seat, do a shot of tush, tuck.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Ladies, ototo kari mnajijua, sira mwanamke kuringa, taka kuna step. Ladies, ototo kari mnajijua, ka umefaa, umependeza, taka kuna shit. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red wine test. Police, police, dada kupewa kesi. Aki kuangaria, tunaza kutoa kadi ya bank. Macho vya kusinzia, zile kuibia ibia. Tasema kala kitu alafu kime mzidia. Kama inataka kupanda mizuka kajia chia. Sarakasi, misamba, mateki ya sincere. Chichel mekorea naze, shikiki msichana. Takuma garaze, na cheza kainama. Ukuti, ukuti, kainuka kasimama. Kuo fupe, kina nona kama inambana. Kipochi chini kamechi na viatu msala. Niyo kala na gifiga cha kibanto. Kisema kakatize mtane tachanganya watu. She smart, she pretty and she know why she want to. Kikompea we unakwa tofauti. Darasa utile brown is a knockout. Tick tack, tick tack, tick tack.
Umeni pika KO, knockout. Iyo make up KO, knockout. Umeni pika KO.
Shake him gonna
mapenzi yanishika moto. Ukiniguza misifikiri. Baby kiwa chuma wende zima moto. Wacha wapate kinyongo. Wakichoka tupatane moro. Wamechinda wakileta zogo. Wanapiga domo kila soko.
Baby wane go down pina mugongo. Usijali mama kada viungo.
Kale wana give it to your body. You can feel nice in your body.
Girl, I want you to know.
Ziongaze tawila. Umeni feta feta ulimi mdomo koko kawisina. Umeni teka hali so. Ushani kata kata nyongo meni tuanga na minina. Telina kata maundo. Promise, promise. Utakuwa na me too. And I promise, promise. I'll be right there for you.
Fanya, watuchukie. Kando na utamu mama, we ni sugu mama. Na wogopi yote, wenye rombaya. Wanataka kukuchoma kwenye fire. Wenye rombaya, wanataka kukukata kwenye panga.
DJ Carlos in the mix.
Check it out. Ina piga shift da bodeka. Sina mda waku.
The champion boy.
Ma penze shani piga chenga. Kizengu wa mina sep. Ina piga shift da bodeka. Sina mda waku deka. Mapenzi yashanipiga chenga, kizengu wa mina sepa. Nataka usiku macho nuwe, nipekeche hadi uchei, ila mapenzi nuwe. Nataka usiku macho nuwe, nipekeche hadi uchei, ila mapenzi nuwe. Nikote pe kama gypsy zege, usiku moja nuwe. Nitembe ze fimbo ya utembe, usiku moja nuwe. Nikote pe kama gypsy zege, usiku moja nuwe. Nitembe ze fimbo ya utembe, usiku moja nuwe. Ninataka usiku moja nuwe, usiku moja nuwe. Ay, we, usiku moja nuwe, usiku moja nuwe. Ninataka usiku moja nuwe, usiku moja nuwe. Daddy yobo, hey, usiku moja nuwe, usiku moja nuwe. Ninachekecha, nachekecha, ha, nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha, hey, nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha, ha, nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha, nachekecha, nachekecha.
We, nataka kujaribu, jaribu vitu. Usijaribu drag, takubadilisha. Utafungua moyo mpaka madirisha. Na kuona kwenye macho unajitamanisha. She came for one night stand. Asubuhi amevaa shati langu apige story za maisha. Ameomba kuonja kanogewa kawaruba. Hataki kuondoka kiondoka ataka kuja. Amezoea fegi kakutana na mjuba. Kashamlia msuba na mchanja mbuga. Anawashwa na mkuna na toa kila huduma. Nafumua na fuma maneno na mungunye mungunye na guna guna. She wanna take a shower kama kawa ni kuduma.
Niko tepe kama gypsy zege, usiku moja nuwe. Nitembeze fimbo ya utembe, usiku moja nuwe. Niko tepe kama gypsy zege, usiku moja nuwe. Nitembeze fimbo ya utembe, usiku moja nuwe. Minataka usiku moja nuwe, usiku moja nuwe. Ay, we, usiku moja nuwe, usiku moja nuwe. Minataka usiku moja nuwe, usiku moja nuwe. Udadio, hey, usiku moja nuwe, usiku moja nuwe.
It's DJ Carlos.
Na cheke tua, na cheke cha na cheke tua. Na cheke cha, na cheke tua. Na cheke cha na cheke tua. Na cheke cha,
hiyo denze. Na cheke cha, na cheke cha.
Nani nani, ama ni kuite sheri Susu, macho na tabia tuendana Kachora, tatu kwenye bajangara. Zidisha chumvi nikoshe, nipe kwa mapana nkoroge. Ikishuka chini regeshe, achana na mafisi watete. Vilo na nibembeleza, kama ni usingizi doro midoro. Ata waseme watachoka, wako mini baki solo.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Have your song here, na na na. Napata goosebumps, na na na. Come test my banana. Girl, you make me loco. Ah, nikupe poch baby, na na na. Upate choto kidogo. Iki kupanda nyonya, na 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 na. Girl, you make me loco. Ah, unavyo nimbembeleza kwenye usingizi toro, mitoro. Hata watete wanune, misikuwachi solo, misolo.
Chenga kama wanyama, unavonipa mwenzo na data.
Oh yeah yeah. Ah, sasa mbuwa nionyeshe shaka. Hey. Unavyo kata ndo mina data. Ah. Nichambue kama karanga. Hey. Ah, unavyo nimbembeleza kwenye usingizi toro, mitoro.
Hata watete wanuni Misi kuwachi solo Mi solo
Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy. Higher Limit Entertainment DJ Academy. Contact Carlos 0718240834.